kwa majina ni yani?
Nakujua.
Alexis on the beat.
My brother and my sister do any videos of the military. Holland, stress for what? Stress for who? You do bong a glass in a me call on you. Stress for what? Stress for who? Sit on a chomania, so na me moshi you. Come on, my lady, oh, I was a Christian. Is on the kununa nuna, my apple, pisha, my isha. Weka leka misichagui sibagui Hata enizika simjui Sisi ni marafiki si madui Ila bila na elipa simjui Oh, oh
ni furaha Nikuwa na marafiki
Kuwa na marafiki zambu mie
Nikulewa na marafiki
Furaha
Nikuwa na marafiki
Kuwa na marafiki zambu mie
Nikulewa na marafiki
Tiki, taka, tiki, taka, tiki, taka.
Oh,